Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna Krishna. Nava Navarangi, Nava Matri Vangi, Shama Surangi, Sri Krishna. Thank you.
Thank you. Krishna, 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 Krish राधा भूपा।